This message, this day, this scripture is fulfilled by Brother William Marion Branham, was delivered on Monday evening, January 25th, 1965, for the Full Gospel Businessman Fellowship International Convention at the Ramada Inn in Phoenix, Arizona, USA. Litea oyo, lelo oyo likomi oyo ekokisami. Yandeko William Marion Branham eteyamaki liboso na anglais na mokolo mwa mosala moko na sima ya zanga sanza ya yambo mokolo mwa 2025 na mobu 1965 pona lisanga ya Full Gospel Businessman Fellowship International Convention na Ramada Inn na Phoenix, Arizona, États-Unis ya Amerika.
Thank you, Brother Demas, Brother Carl Shakarin, or Demas Shakarin, Brother Carl Williams, and delegates all.
Matondi ndeko Demos, ndeko Carl Shakarian to Demos Shakarian, nandeko Carl Williams pe batinda mibino nyoso.
I just think that Brother the Plowman here just expressed what I wanted to tonight. That he just taken my speech right from me.
Nakanise tendeko yowawa. Musali bilanga, alobi bobele makamboyo na lingaki koloba, na pokuwa uyu. Na lolenge ete aboto lingai maloba na monoko.
Because I have enjoyed this, I believe this convention more than any convention I've ever been in.
Pamba te, nandimiete, nasepela kina yango, na convention uyu, koleka convention nyonso uyu na sila kozalakati na yango.
I've never seen in any convention more harmony and such real fellowship and brotherly love.
Natikala komona te na convention moko boyokani ya koleka pe boboto na bondeko ya solo solo boye pe bolingo kati na bondeko.
Another thing that I've done, I've met many new delegates of heaven, new brethren, and I've had the privilege to shake hands with and talk to.
Eloko mosusu oyo nasalaki ezaliete na kutani na ebele ya batindami ya lola ya sika. Bandeko ya sika oyo na zwili baku ya kupesana na bango mbote ya loboko pe kosolola.
Just a few nights ago I was listening to the Baptist brother sitting over. I can't think of his name. Irvin.
Eleki bobele mwa mikolo na pokwa. Nazalaki koyoka ndeko oyo ya Baptist oyo afandi kuna. Kombo na ye kimingai. Irvin.
And he brought a card to me from, I believe it's his aunt that's sitting here tonight. She's held that prayer card for some 20 years.
Pe amemela kinga kart moko e utake pa ya na banzi ezali tata mwasi na ye. Oya fandia wanapokwa oyo. Ya batela ki kart ya mabonde liwana mibu tuku mibale.
She's brought into the meeting dying with a disease that maybe the doctor could explain what it is. It's something like leprosy, but it isn't leprosy.
Bamemaki ye na lianga ni azalaki pene ya liwa na bokono moko. Oyo mbala mususu monga ngande akokoka kolimbola nini yango ezali. Ezali eloko moko lokola maba, kasi ezali mabate.
You just, there's an operation that could cut a, some kind of a card up here or something, but she'd be like a plant, she'd have to sit there.
Yo bobele, lipaso moko ezalaka, bako kiko kata eloko moko lokola singa na lokolo awa. To eloko moko, kasi ye akokoma lokola ndunda moko boye. Akotikalaka ya kofanda wana.
While she was sitting there, perhaps her card not called or nothing, did get in the prayer line, the Holy Spirit directed me to her, and she's back there tonight. Well, we're very thankful for that.
Pe wana ye afanda kikuna mbala mususu kati na ye babenga ki yangote, toe loko mogote, atikala kiko kota na molongo ya mabonde lite. Mulimo mosantu akamba kinga ipai na ye, pe ye wana azongi na pokwa oyo. Akomi malamu, pe tuzongi si matondi pona yango.
I think Howard Irvin's over speaking to you, but I think the aunt is here. Maybe we can have her stand up.
Would you stand up for the aunt? Of,
there she is. Wave your hand. Wave your hand.
God bless you, my sister, for your gallant faith in the Son of God. May He keep you well until the time He calls you home and this mortal will take on immortality.
Yango, soki okosepela kotelema ta. Tata mwasi ya nzamba pambola yo ndeko na ngai ya mwasi, pona kondima na yo ya mpiko epai na mwana na nzambe. Tika ete ye abatela yo na nzoto malamu kino tango akobenga yo ozonga na ndako. Tango nzoto ya kufa ekolata oyo ezanga kufa.
I'm so thankful for that and to think she held that card for all these years now. And then was brought here to me and showed me tonight.
Nazongisi matondi mingi penza pona yango. Komo na ete abatela ki karti yango mibu nyonso oyo. Pia mimaki yango awa na pokwa oyo po ete namona yango.
You know, I was saying, it's like bread upon the water, it returns to you. While you try to do something for somebody else.
Boyebi, nazalaki koloba ete ezali lokola kobwa kalipa likolo ya mai. Eko zongela yo, tango ozali komeka kosala iloko moko pona moto mosusu.
Now, I have also had the privilege of meeting many of these fine ministers. And I certainly appreciate their fine fellowship, this cooperation.
Sikawa, nazwaki pe libaku ya kokutana na ebele na batei malamu oyo. Pe natembete na sepeli mingi na koyangana na bango malamu ya bondeko. Boyoka ni kati na bondeko oyo.
Brother Carl announced me to be back next year. If the Lord is willing and we are here on earth, and I hope to meet every one of you here next year again. And each one bringing another delegate with him and with she.
Ndeko Carl apesi liyebisi na tina na bozongi na ngai awa mobu ezali koya. Soki kolo alingi, pe soki biso tozwami na ino awa na mabele. Pe na boye na tie likia ete na okutana na moko moko na bino lisusu awa mobu ekoya. Pe moko na moko na bino akomema motinda mimosusu elongo na ye mobali pe na ye mwasi.
Now, there is just one thing that I would like to say a little something about, maybe for just a moment.
Sikawa, ezena likambo bobele moko oyo na lingi koloba mwa moke na tina na yango. Tango mosusu bobele po na mwa ngonga moke.
Because Dr. Reed is to speak next, and I've come all the way up here tonight. I've got 250 miles and I have to make this trip to hear Dr. Reed.
Po ete, Dokotolo Reed akoloba na simalanga koloba. Pe na uti musika po na komati awa na pokwa oyo. Na tamboli ba kilometre kama mine po na kosala mobembo oyo koyoka Dokotolo Reed. Pe,
just something happened a while ago that I would... But Dr. Reed, I drive 1,000 miles to hear him.
Eloko moko euti kosalema eleki mwa tango moke oyo nako. Kasi, Dokotolo Reed, ngai nako tambwisa motuka ba kilometre koto po na koyoka ye.
But something is, since I've been here, I would drive 1,000 miles just to hear what I heard a little while ago. Such a wonderful thing. Something that flesh and blood cannot reveal. It takes the Holy Spirit to do it.
Kasi likambo moko eko banda na koma kiawa na kutambusa motuka ba kilometre koto kaka pona yoka likambo oyo na utiko yoka awa eleki mwa ntango. Likambo moko ya kitoko penza boy. Likambo moko oyo mosunipe makila eko kikomoni sate. Eko senga molimo mosantu pona kosala yango.
And to see someone who encouraged my life in such a way, and I certainly would be very grateful all the rest of my life.
Peko mona moto moko oyo alendisa kibomo inangai na mutindo ya ndenge wana na tembete na kuzala kuzongisa kama tondi mikolo nyonso oyo tikali na bomo inangai.
What I wanted to say was, if I ever have to have an operation, call on a medical doctor, you come to me, Dr. Reed, right away.
Likambo na lingai koloba. Ezalaki, soki eko sengaka mokolo moko basala nga lipaso, koluka lisungi ya monganga, yo yake pai na ngai, Dokotolo Reed, na mbala moko.
I can trust a man to operate if I have to have one, hands that believes in God, that would be the one I want working on me.
Na koki kolikia na ye mobali yango po asala lipaso. Soki kosenga basala nga yango. Maboko oyo endi makanzambe. Yango nde ngai na kulinga esala musala na nzoto na ngai.
Glory to God.
So yeah, I trust I'll never have to have it, but if I do, I want a man like him to do the work if he couldn't be there.
Pebo ebiso, nazali kolikia te bakotikala kate kosala ngai yango. Kasi soki na sengeli, na kulinga ete ye, to moto moko lokola ye asala musala yango soki ye akokoka kozala wana te.
I had something that happened last night. or yesterday afternoon rather, that was really kind of strange to me. And I'll be brief because I don't want to take my brother's time as he's go to speak.
Nazaina likambo moko oyo esalemaki lobi na pokwa ete to lobi na sima ya zanga nalingaki koloba oyo ezalaki penza ndenge epa na ngai pe na kozala mokuse pamba te naboyi kozwa ngonga ya ndeko na ngai lokola ye akozwa maloba.
But I suppose it's kind of a complimentary to my ministry. I watch little things, just every little thing has a meaning to me.
Kasi nakanisi ete likambo yango ezali lokola etambolaka elongo na mosala na ngai ya koteya. Na natalelaka makambo ya mike mike, likambo nyonso ya moke ezalaka na ndimbola moko epai na ngai.
I don't believe that anything happens to a Christian by chance. I think it's ordained of God, because Jesus said he'd make all things work together for good to them that loved him.
Nandimaka te ete eloko moko ekoki kokomela mokristo kaka boye. Nakanisi ete yango ebongisamaka na Nzambe. Pamba te Yesu alobaki ete ye akosala ete makambo nyonso etambola elongo mpona malamu ya baoyo balinga ye.
So therefore I believe that every little thing and the little humble ministry that he has given me to help you people, to help everyone, and you all are help to me, helping each other to get to glory.
Na bongo ngai nandimaka ete eloko nyonso ya moke penza na mwa bopolo ya mosala ya koteya oyo ye apesa ngai mpona kosunga bino, kosunga moto nyonso, pe bino banso bozali lisungi mpona ngai. Tozali kosunga na moko na mosusu mpona kokota na nkembo.
In that, every little thing has a meaning to me. But it was hard for me to believe that yesterday afternoon when I lost my text up here.
Na yango, mwa eloko nyonso ya moke ezalaka na ndimbola mpona ngai. Kasi, ekomelaki ngai matata mpona kondima yango, lobi na sima ya zanga, tango nabungisaki likomi na ngai.
I tell you, I never was so gotten in my life.
Na yebisi bino, naino natikala kokangama boyete na bomoi na ngai.
And then my wife gave me a new Bible for Christmas. My old one was just worn out. I've had it almost 20 years now. It was given to me by the Houston Gospel Tabernacle people many years ago when I started out on the campaigns.
Pena bongo mwasi na ngai, nanga kabela kingai Biblia ya sikampo na yenga ya Noele. O yanga ya kala ekoma ya kunzuluka makasi penza. Nasali na yango pene na mibu tukumi balesi kawa. Bato ya Houston Gospel Tabernacle nde bapesa kanga yango. Eleki mibu ebele. Tango na bandaki sika na mayangani.
And so I cherish it so much. And the leaves and pages of crossing the sea and around until it's just dropping out.
Pen, na bongo ngai, nalingaka yango mingi penza pengai. Bakasa pe biteni na yango. Likolo ya kokatisaka bambu pe bipai na bipai kinongai na ekomi kolongwa longwa.
I pick up a page maybe in Genesis, have to look back over Deuteronomy somewhere to find it, you know, where to stuff it back in the Bible.
Nakobimisa lokasa moko mbala mususu na mokanda ya Genèse, ekosengela ete nazonga simati na isika moko boye na mokanda ya Deuteronomy po na mona yango. Boyebi. Na isika oyo nazongisaki yango kaka bongo bongo na kati ya Biblia.
So she got me one for Christmas and I hate to lay the old book aside. It's been so dear to me.
Boye azuela kingai moko pona eyenga ya Noele. Pe nasepelaki na ngai te kocha yango pembeni mobange ya buku yango. Ezalaki na mutu ya mingi pona ngai.
I said if I went before Jesus comes, lay it on me. Let it just go down with me. I'll come up with it when we come up. So then, that's my opinion anyhow.
Nalobaki, soki nakeli boso Yesu aya, bola lisa yango likolo na ngai. Tika ete yango ekunda mailongo na ngai, pe nakosekwa elongo na yango tango tokosekwa. Na boye wana nde likanisi na ngai, atabongo.
I used to tell a little story, to hope this is not sacrilegious, but I went to a man told me one time, it was Brother Earl Prickett, meeting up in New York, and I met a man, he said, Say, what do you do with this businessman being a preacher?
Lokola mwa lisolo moko na mesana kobeta, nazoli ka ete ezali kutuka te. Kasi nakendeki na mobali moko ayebisaka ngai mokolo moko, nandimi ete ezalaki ndeko Earl Prickett, na liyangani moko kuna na New York. Nakutanaki na mobali moko peye alobaki. Yebisa ngai, eloko nini ozali kosala kati na bato ya mombongo oyo? Yo motei liloba.
I said, I am a businessman.
Nalobaki, nazali moto ya mombongo.
And he said, what kind of business you're in?
Pe alobaki, mombongo ya ndenge nini yo usalaka?
I said, assurance. Now he thought I said insurance, you see. So I said, assurance.
Nalobaki, assurance. Sikawa, ye akanisa kete ngai nalobaki insurance. Bumoni, nabo ingai nalobaki assurance.
He said, what kind of assurance you sell?
Alobaki, oh, lolenge nini ya assurance otekaka?
I said, eternal life.
Nalobaki, bomo ya seko. Seko.
I said, I don't want to sell it. I'm just a policy holder myself, and I try to prescribe it to others.
Nalobaki, ngai natekaka yango te. Ngai moko nazalise musimbi mokanda oyo elimbolaka yango. Pe namekaka kolimbolela yango epai ya bamosusu.
Remember a boy I went to school with one time, he was an insurance salesman.
Nakanisi lisusu mwana mobali moko akenda kelasi elongo na ngai na tango moko pe ye azalaki moteki ba assurance.
Now insurance is all right, but I don't have any.
Sikawa, assurance ezali na yango eloko malamu. Kasi nga nazali na yango te.
So he come to my house and he said, Billy, I'd like to sell you some insurance that I know your brother, my brother's sells for Metropolitan.
Naboye, ya yaki nandako nangape alobaki. Billy, nalingi natekela yo mwa insurance moko. Alobaki, naebi ndeko na yo ya mobali. Ndeko na nga ya mobali ateka ka pona Metropolitan.
He said, I'd like to sell you some insurance. I said, oh, Wilmer, thank you.
Ye alobaki, malamu. Alobaki, nalingi kotekela yo insurance moko. Nga alobaki, oh, matondi, Wilmer.
And he may be your nice brother. He writes the articles in the upper room, this book, the upper room.
Pe boko, mbala mususu azali awa na pokwa ya lelo, ndiko na ye ya mobali, azali mokomi ya sango ya upper room. Buku na kombo upper room.
So I said, I have assurance.
Naboye ye, nalobaki, nazali na assurance.
He said, what?
Ye alobaki, nini?
And my wife looked at me as if I was a hypocrite. She said, Billy?
Pe mwasi na nga atalaki nga lokola soki nazalaki moto ya busembo te. Ye pe nalobaki, boye ye alobaki, Billy?
And I said, yes, I have assurance.
Pe nga nalobaki, iyo, nazali na assurance.
He said, oh, I'm sorry. He said, I heard that you didn't have any insurance.
Pe ye alobaki, oh, limbisa ngai. Alobaki, nayoka kete yo ozalaka na assurance mokote.
And I said, no, I have assurance. And he caught me when I said that. He said, what did you say? I said, assurance.
Pe nalobaki, te, nazali na assurance. Pe asosolaki ngai malamu. Eloko nazalaki koloba. Alobaki. Olobaki nini? Nalobaki assurance.
And he said, what do you mean? I said, blessed assurance. Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. I'm an heir of salvation, purchase of God, born of his spirit, washed in his blood.
Pe alobaki. Malamu, olingi koloba nini? Alobaki. Assurance pambolama. Yesu azali yangai. Oh, nazali koleta sikawa elengi ya kembo na Nzambe oyo ekoya. Nazali mosangoli ya lobiko. Nasombami na Nzambe. Nabotami na molimo na ye. Nasukolami na makila na ye.
He said, Billy, you know, I appreciate that. So that's a very good thing. But said, son, that'll not put you out here in the graveyard. I said, but get me out.
Ye alobaki. Billy, oyebi na sepe na yango, alobaki. Yango ezali kambo ya malamu mingi kasi, alobaki. Mwana ngai, yango kokoti sayo na kundate, na alobaki. Kasi yango kubimisa ngai.
I'm not worried. I'm not bothered about getting in, it's getting out. So I think that's the way we feel about it.
Nazali kobanga te. Kokota ekotungisa ngai te. Ezali nde likambo ya kobima bomoni. Na bongo na banzi wana nde lolenge tomiyokaka na tina na likambo yango.
Last evening, I picked up that Bible and I couldn't find that text, and I picked up that new Bible.
Lobi na pokwa tango na kamataki Biblia yango, pe nazali kokoka komona likomi yango te. Boye na kamataki Biblia wana ya sika.
I was reading out the old, and I picked up the new one and put it on my arm and run up here, and I turned over to that place, and I thought, well, here, I believe it was St. John 16:21, and it wasn't a reading at all.
Nazali kotanga uta na oyo ya kala, pe nakamataki oyo ya sika na tiaki yango na se ya lipeka pe na ya kino kino kiawa. Pe nabalolaki bakasa kino na esika wana pe na milobelaki. Malamu, awa nandimiete ezalaki Santo Yohane, zomi na motoba tukumi bale na moko. Kasi, ezalaki likomi yango te?
Said to Brother Moore, is that where that's at? Yes.
Nalobaki na ndeko Moore, esika wana nde yango ezalaka? Iyo.
I looked back, and it wasn't there. So I thought, well, I got a misplaced page.
Pe natalaki lisusu, kasi ezalaki wana te? Na boye, na milobelaki, boye, bache lokasa moko na esika na yango te?
Then, my brother here, came, Brother Stanley. He came over, Bishop Stanley, rather, and I don't know what the man meant. It was such a comfort, oh.
Bongo ndeko nanga yoyo ayaki, ndeko Stanley, apusanaki, Evêque Stanley, alingaki koloba. Pe na yebite eloko nini ye mobali yango alingaki koloba. Na ezalaki kobondisama moko malamu penza atabongo.
He walked up close to my side and said, hold steady, brother. God is maybe going to do something.
Apusanaki pene nanga pe alobaki. Zala na kimya ndeko. Tangu mosusu nzambe abelemi kosala likambo moko.
That just encouraged me to think if he had said, I wonder if he realized he prophesied. But talking to him a few moments ago, just before getting up here, I'm sure he did.
Bomoni, yango lendisaki motema na ngai, kokanisa ete ye aloba yango. Nayebi te soki ye asosolaki ete asakolaki. Kasi sima ya kosolola na ye eleki mwa ntango moke. Sikawa kaka liboso na matawa, nandimisami ete ye asakolaki.
So, drawing in my message upon the birth pains and so forth, and my little rude way of doing it about the lily.
Nabongo nateaki yango nalitea nangai likolo na pasi ya kobota, pe bongo nabongo, pe nalolenge nangai ya mwa mobulu ya kosala yango, atina na fololo ya lis.
Now it's born down and begotten and comes up and draws up the sun, the dewdrop and so forth. And then the corruption of what it has to die out of, to be born out of, rather, to come out. And I was trying to make an illustration of the church.
Pe lolenge yango ebota makakuna na se pe bimi pe ematilikolo ekobenda ka pole ya moyi, mamio pe bongo na bongo. Na sima bopoli ya oyo yango esengeli kokufa uta na yango, kobima kobota mauta na yango, nde nalingaki koloba. Pe nazalaki komeka kotali selilingi ya lingomba.
Just like the doctor here, if you went to treat a patient, we've got doctors today that says you can rub your foot on the back of the heel and heal a cancer on your face, you see.
Kaka lokola monganga oyo awa, soki alingaki kosalisa mobeli. Lelo tokomi na minganga oyo balobaka. Okoki kopalola lokolo na yo na sima ya litindi, pe kanser nelongi na yo ekosila. Bomoni?
But a good doctor wouldn't listen to such a thing as that. He treats the patient according to the book that he's reading on medical research.
Kasi monganga ya malamu ye akoyoka likambo ya ndenge wana te. Ya kosalisa mobeli yenge bene na buku ye azali kotanga na tina na boluki koyekola kimonganga.
And that's what I try to do to treat the patient. When I see the church sick, I don't want to try to tell them they need a new handshake or something like that, a new organization. I have to treat it according to the book that I know it's here.
Pe yango nde lolenge na mekaka kosala pona kosalisa mobeli. Tango nazali komona lingomba na bokono na kolinga te na meka koyebisa bango ete basengeli na mbote ya sika ya loboko to eloko soki nini ebungiseli ya sika esengeli kosalisa yango yenge bene na buku oyo na yebi bomoni.
And so when I see the church look like breaking out with measles, I want to take the very prescription I think is right, and for the measles to get it out of the church. When I see sin breaking out in it, the same way.
Na boye tango nazali komona lingomba ekomi lokola ebeli kintuntu na kolinga kokomela yango kisi oyo ngai na kanisi ete ezali malamu. Pe po na kintuntu yango kobwaka yango libanda na lingomba. Tango nazali komona lisumu kofuluka kati na yango ezali se ndenge moko.
I try to make a comparison with Esau and Jacob, and then bringing times down, and I won't go into that.
Na mekaki kosala bokani ya Esau na Yakobo, pe na sima komema yango kati na bileko kino sikoyo, na kokota na bozindo na yango te.
But bring it down to the last part, and my last scripture to use was comparing it, not unscripturally, but as Jesus said it would be. What the main doctor said the condition of the church should be in this last days, it would be a Laodicea, rich, blind, naked, poor church, and it would be compared with the days of Sodom.
Kasi komema yango na eteni ya suka ya likomi ya suka oyo nazwaki, nazali kokanisa yango na ndenge ya kotelemela makomite, kasi ndenge Yesu alobaki ete ekozala oyo munganga penza alobaki ete lingomba ekosengela ezala na mikolo ya suka oyo. Ekozala Laodikia, eklezia mozui, mokufi miso, bulumbu, mobola, pe ekokanisa maana mikolo ya Sodoma.
Now we know that's the truth. If you notice it historically, he brought in the days of Noah first and then the days of Sodom. And that's just the way it's traveled, just the same way.
Sika wato ebi ete yango ezali solo. Soki botali malamu na ndenge ya histoire, ye alobela ki na ino liboso mikolo ya Noah, pe na sima mikolo ya Sodoma. Pe yangonde kaka na lolenge yangonde etambolaki kaka na lolenge moko.
History has many times repeats itself. History does, and so does promises of the Bible.
Pe histoire mbala mingi ezonga kalisusu. Histoire esalaka yango. Pe ndenge moko na bilaka ya Biblia.
For instance, like in Matthew 3, where it said, out of Egypt I've called my son. Now, if you run the reference on that, it was Jacob his son he called out of Egypt. That was his lesser son.
Nanda kisa lokola na mukanda ya Matai misato. Epa yelobaki, libanda na Ezipito na benga kimwana na ngai ya mobali. Soki sika wa olandeli reference na tina na yango, ezalaka nde Yakobo, mwana na ye, nde abengaka Abima libanda na Ezipito. Wana ezalaki mwana na ye ya moke.
But his great son Jesus was called out of Egypt too, so it had a compound answer.
Kasi mwana na ye ya monene Yesu, abenga makipe Abima, libanda na Ezipito. Na boye yango ezalaki na yano na makambo mibale.
So, and seeing as they went along talking about that, and then I brought my thoughts of that, and I walked out of off the platform and went out.
Boye komona lolenge bazalaki nzela nzela koloba na tina ya likambo yango, pe na sima natalisaki makanisi na nga na tina na yango. Pena lungwaki na kitaki na etumbelo pe na kendaki libanda.
My children going home wanted to stop by here somewhere to get a sandwich. And I went in, the wife said, Billy, I was so nervous I didn't know what to do. So I gave you that Bible.
Bana ngai, na kokendaka ndako, balingaki kotele manesika moko awa po basomba sandwich. Pengana kendeki na kati pe mwasi na nga alobaki. Billy, nakomai komitungisa penza na ebaki te nini na sala alobaki. Ngai moko na pesa kio Biblia yango.
I said, you never wrote it and you never put it together, honey.
Nalobaki. Yote nde okomaki yango. P pe yotende ukangisa kiyango sika moko sheri.
She said, but just to think, I give you a Bible that had a flaw in it.
Yalobaki. Atako bongo, kokanisa kaka ete ngai nde na pesa kiyo Biblia moko yo ezalaki na mwa mbeba kati na yango.
I said, well, maybe it wasn't.
Nalobaki, malamu, tao mosusu ezalaki na yango te.
And so one of the children picked it up and we peeled the pages. No, it looked all right, but right down at the bottom, it was two pages sticking together. See? And the 16th chapter was on this side, and then the continuation of the 16th chapter come up on the other side.
Nabongo moko na bana nanga kamata kiango pe to banaki kusimba bakasa na yango. Te, ezalaki na yango malamu. Njoka ndena ngambo na yango yase. Bakasa mi bale kangama ki esika moko, bumoni. Pe mokapo ya zomi na motoba, ezalaki na ngambo yo. Pe bukobi ya mokapo ya zomi na motoba, ezalaki koya na ngambo mosusu.
The 7th, he started on it, see, just perfectly exactly the same, across in that Indian paper, real thin, sticking together, and I was reading now the 17th chapter all the time, instead of the 16th chapter.
Pe mokapo ya zomi na sambo, ebandaki na, bumoni, ezalaki na yango malamu penza. Ndenge moko penza, ibandeli kino suka. Pe papie endye wana, ya pepele penza ya kukanga maisika moko pe. Ngai nazalaki nde kutanga makumi na mokapo ya zomi na sambo na isika ya mokapo na zomi na motoba.
I thought, God, why did you do that? Why would there be such a thing now? That's me feeling in order to see what it was all about. Because I think nothing happens by chance.
Pe na kanisaki. Nzambe, pona nini osalaki likambo? Pona nini likambo ya boye esale masikawa? Walangai moko ndenge nazalaki komiyoka boyebi. Pona soso la nyonso natina na likambo yango. Pamba te nakanisaka ete likambo moko te esale makakaka bongo kozanga tina.
Now I was thinking about the comfort of this brother here coming tell me, hold steady, him being a priest, hold steady. Maybe God is going to do something, or something in that manner. And I thought, how could that be?
Pe nazalaki kukanisana tina na kolendisa mauta na ndeko oyo awa, tangu ayaki pe ayebisa kingai. Zalana kimya, yelo kola nganga nzambe. Zalana kimya, tango mususu nzambe abelemi kosala likambo moko. To pe likambo moko ya lolenge wana. Pe nakanisaki, ndenge nini yango ikuki kosalema.
And then sitting there like a thunderbolt out of heaven, it came to me.
Nabongo wane fanda kingai, yangwe yela kingai lokola lokito moko kouta na likolo.
This might not make sense to you, but it does to me. See.
Sikawa, yangwe kokiko mona lokola likambo ezangi tina pona bino, kasi pona ngai ezali na tina. Bomoni?
I remember in Luke, the 4th chapter, that Jesus entered the synagogue at Nazareth, where he was brought up at, as his custom was to go into the church on the synagogue on the Sabbath.
Na kanisi lisusu na Luka mokapo ya mine, ete Yesu akotaki na sinagoga ya Nazareth, epai wapi ye akolaki. Lokola mumesano na ye, ezalaki kokende na losambo na sinagoga na mokolo ya Sabata.
And when he did, we notice there that the priest gave him the Bible, the scroll. Jesus, looking through the scroll, found a certain place, Isaiah 61, and he read the scripture.
Petangwa sala kibongo, tomoni kuna ete nganga nzambe apesa kie Biblia rulo. Yesu, wana atala kina kati ya rulo yango, amona kie sika moko na Isaya tukumotoba na moko, pe atanga kili komi yango.
Then he handed the Bible back to the minister, and then as he turned to the audience, all eyes was up on him. And he said, this day, this scripture is fulfilled.
Bongo azongisaki Biblia epai na motei. Nasima wana abalukaki kotala ngambo na eyanganelo. Miso nyonso ezalaki kotala ye. Pe alobaki. Lelo oyo likomi oyo ekokisami.
And we know how peculiar that scripture reading was. Because he just took a portion of the first and second verses of Isaiah 61, 1 and 2.
Pe biso toyebi lolenge libanda na mumesano litangi ya likomi yango ezalaki. Pamba te ya kamata ki eteni moko, ya nzela ya kutanga ya yambo pe ya mibale na Isaya tuku motoba na moko moko pe mibale.
But he read down this far where the Spirit of the Lord is upon me to bind up the brokenhearted and to give heal the sick and to open the blinded eyes.
Kasi atanga kikino asuka kina isika ya molimo na nkolo ezali likolo na ngai. Pona kubondisa bayemitema na bango esila kubukana. Pe ko pesa kubikisa babeli. Pe kufungola miso makufa.
And to preach the acceptable year of the Lord. And then he stopped.
Pe koteya mobu molamu ya nkolo. Nasima akataki.
For the next was to bring judgment. That would apply to his second coming, not his first coming.
Pambate oyo landaki ezalaki nde komema kosambisama. Yangwe kosalema na boyei na ye ya mibale. Na boyei na ye ya libosote.
And he stopped and turned around and said, this day, this scripture is fulfilled.
Pe akataki, abalukaki, pe alobaki. Lelo oyo, likomi oyo ekokisami.
How direct that was. And what a statement it was to the teachers and to the people that were present that he could make this plain to the people. This day, this scripture is fulfilled.
Wane ezalaki elobeli ya semba penza. Pe oyo ezalaki penza esakola solo epai na balakisi pe epai na bato oyo bazalaki wana. Ete ye akokaki komonisa yango polele penza epai na bato. Lelo oyo likomi oyo ekokisami.
For here he was, the Messiah, yet they didn't believe it. Here he was, the anointed one for that hour.
Pe tala ye oyo azalaki, Masiya, kasi ata bongo bandima kite. Tala ye oyo azalaki, mupakola mi ya tango wana.
Every bit of his ministry from his birth up had proved to be what he was. And yet they could not believe it.
Eteni moko moko ya mosala na ye ya koteya, utambotama na ye kino kokola, etatolaki oyo ye azalaki. Kasi ata bongo bakokaki kondimate.
What a statement. But he could say today, and if a person opened up their eyes, they could have knew, knowing what day that they were living in, for that was his hour. For he was right there doing exactly what the scriptures, all the prophets had said had happened in that day.
Oyo penza esakola solo. Kasi akokaki koloba lelo. Peso ki motomoko afungola kabango miso, mbele bako kaki koyeba, koyeba mokolo nini bazalaki kobika kati na yango. Pamba te wana ezalaki ngonga na ye. Po ye azalaki wana penza kosalaka oyo makomi, basa kolinyonso ete kosalema na mokolo yango.
Here he was doing exactly what God had prophesied would happen.
Tala ye wana azalaki kosala penza makambo oyo nzambe, asilaka kosakola ete ekosalema.
How did they miss seeing it? They should have known right quick, seeing what his ministry was, there's the Messiah.
Ndenge nini bazanga ki komona yango? Basengela ki koyeba noki penza komona oyo mosala na ye ya koteya ezalaki. Masiya ye wana.
They would have known it, because he said the scripture is fulfilled.
Balinga ki koyeba yango? Po ya lobaki, likomi yango ekokisami.
I think of today.
Nazali kokanisa na tina na lelo.
And notice what that was. As the priest gave the word over. The word was read and handed back to the priest.
Pe botala nini yango esalemaki wananga nganga nzambe apesa ki liloba. Liloba etanga maki. Pe ezongisa maki epai na nganga nzambe.
And the last quotation out of my text that I had and my scriptures wrote down was St. Luke 17:30, where Jesus referring back to this day that we're living in.
Pe eteni ya kotanga ya suka ya likomi nangai oyo nazalaki na yango, pe makomi nangai oyo nakomaki ezalaki Santu Luka 17:30. Epai wapi Yesu azalaki kolobela na tina na mokolo oyo, tozali kobika kati na yango.
Rich Laodicea age, and yet rotten in politics, church politics, and national politics, just as rotten as it could be.
Mozui, eleko ya Laodikia, penzo kande epola na ba politiki ya mangomba pe ba politiki ya bikolo ezalaki na yango penza ya kopola.
And then he said, as it was in the days of Lot, so shall it be in the coming in time.
Pe na sima alobaki, pela moko ezalaki na mikolo ya Lota, ekozala ndenge moko na boyei ya tango ya suka.
Notice what he said there. In the day that the Son of Man will be revealed.
Botala likambo oyo alobaki wana. Na mokolo oyo mwana na moto akomonisama.
In the days that the Son of Man will be revealed. I want to draw your attention.
Bomoni na mikolo oyo mwana na moto akomonisama. Nalingi kobenda bokebi na bino.
See, he came in three names. He came as Son of Man, which was prophet. And that's what he did. He proved his ministry by being a prophet. We all know that. Every one of us knows it.
Bomoni ayaki na bakombo misato. Ayaki lokola mwana na moto. Oyo azalaki mosakoli. Pe yangonde asalaki. Alakisaki mosala na ye ya koteya. Na nzela ya kozala mosakoli. Biso nyonso toyebi yango. Moko na biso ayebi yango.
He never said he was the Son of God. He said he was the Son of Man.
Ya tikala te koloba ete azalaki mwana na nzambe. Alobaki ete azalaki mwana na moto.
Now today he is the Son of God, which he returned back, and now he's in the form of the Holy Ghost, the unseen person, but yet God, the Son of God.
Sikawa lelo azali mwana na nzambe. Oyo azonga kili susu, pe sikawa azali na lolenge ya Molimo Mosantu. Moto oyo amona na kate. Kasi nzoka nde nzambe, mwana na nzambe.
In the millennium, he sets upon his father's throne, which he'll be son of David.
Na millennium, afandi na ngwende ya bokonzi ya tata na ye. Oyo akozala mwana na Dawidi.
He revealed himself first as son of man, a prophet. This age to the church age, son of man, or son of God. And in the other age, son of David. Three sons.
Ye amimoni saki na ino liboso lokola mwana na moto, musakoli, na eleko oyo, na kati ya eleko ya lingomba, mwana na moto, to mwana na nzambe, pe na eleko oyo mosusu, mwana na Dawidi, bana misato.
But you notice here he said at the ending of the church age it had gotten such a mess till he would be revealed again as son of man. When the Son of Man is being revealed.
Kasi botala awa alobaki na kosila ya eleko ya lingomba ekokota na potopoto makasi penza kino ete akomonisa malisusu lokola mwana na moto. Na tango oyo mwana na moto azali komonisama.
How appropriate was that mix up yesterday, and I hope you don't miss it.
Mobulu wana ya lobby esalemaki penza na tango ebongi. Pena azali nelikia ete bokozanga kumona yangote.
We have had the revelation of Son of God. But the last promise that Abraham had before the Son was made or brought into existence, the one that he was been promised.
Tosila kozo emoni seli ya mwana na nzambe. Kasi elaka ya suka oyo abalayama azwaki liboso mwana akoma, to amoni sama na bomoi, ye oyo apese la maki elaka.
Before the promised Son showed up, God manifested himself there at Sodom as a prophet, being a man in flesh. God.
Libosete mwana na ilaka amonana, nzambe amimoni saki ye moko kuna na Sodoma lokola mosakoli, lokola moto, kati na nzoto, nzambe.
Elohim, as I heard someone speaking a while ago, which the Godhead bodily was in him. He was the fullness, Elohim is the fullness of the Godhead bodily.
Elohim. Ndenge na yokaki moto moko koloba natina na yango eleki mwa tango moke. Oyo bonzambe kati na nzoto ezalaki kati na ye. Azalaki litondi be. Elohim azali litondi be bonzambe be kati na nzoto.
And we notice there when Abraham saw him coming, he said, "My Lord." There were three of them.
Peto moni te kuna tango lota amonaki. Tango balayama amonaki yeko ya alubaki kolo nangai. Bazalaki bango misato.
And down in Sodom, Lot saw two and said, "My Lord's." Lack of revelation.
Pe kuna na Sodoma, lota amonaki bango mi balepe alubaki bankolo nangai. Kuzanga imoni seli.
So notice what taken place here. When he come up high, he made himself known.
Naboye, botale loko oyo sale makiawa. Tango ya yaki, lolenge oyo amitali saki polele yemoko.
Could we not? Could I not say this if I'd just been on my toes? The brother prophesied when he said to me what he did.
Tokokaki te, nakokaki kolobate likambo oyo soki nazala kabobele na bokebi. Bumoni, ndeko mobali ya sakola kinde tango alobaki na ngai makambo oyo ye alobaki.
This day, watch what he did right after the reading of that scripture. In the days when the Son of Man, not a man, not a human being, the Son of Man will reveal himself among his people again.
Lelo oyo, botala malamu nini ye asalaki bobele sima ya botangi ya likomi yango. Na mikolo oyo mwana na moto. Moto te, moto na mosunite. Mwana na moto akomimonisa lisusu ye moko na kati na bato na ye.
This day, this promise of this hour that we're now living in is fulfilled before our very eyes.
Lelo oyo, elaka oyo, na tango oyo tozali kobika na kati na yango sikawa, ekokisa mi liboso na miso na biso penza.
He turned immediately to the congregation and 10 or 12, whatever people it was out there, unknowing. He did the very same thing he did at Sodom.
Abaluka kimbala moko epai na yanga nelope bato zomi to zomi na mibale motango soki boni ya bato oyo bazalaki wana. Ebanite, asalaki lisusu se eloko moko ye asalaka na Sodoma.
This day, as this scripture, been made manifest before you. It's been made true before you.
Lelo oyo, esaliete likomi oyo, esila komoni sama liboso na bino. Yango esiliko koma solo liboso na bino.
Then my brother, sister, delegates, ministers, whatever we are here, children of God, how close are we to his coming then?
Na bongo ndeko nangaya mobali ndeko mwasi. Batindami, batei oyo nyonso biso tozali na esika oyo. Bana nzambe, boye na ndenge boni tobela mi na boye na ye.
If we're now seeing the scripture that he promised just before the fire fell in Sodom to burn it up and liken this day to it and seeing that scripture right before our eyes being fulfilled, how close are we to the coming of the Son of God then?
Soki tozali sika akomona likomi oyo alakaki. Liboso ete moto ekita na Sodoma pona kozikisa yango. Pe, akokanisa ki mokolo oyo na yango. Pe komona likomi yango penza kokokisama liboso na miso na biso. Boye na ndenge boni to belemi na boyei na mwana na nzambe.
How close is the manifestation of the scriptures like he did through Abraham bringing the church up in type which he was the promise to the church.
Na ndenge boni komoni sama ya makomi ebelemi. Lokola asalaki na nzela na abalayama na kotalisaka eklezia na bililingi oyo ye azalaki elaka pona eklezia.
And now we find out Abraham's natural seed, how they failed, but the royal seed of Abraham.
Pesika watomoni momboto ya abalayama na ndenge ya mosuni. Lolenge oyo bakweaka. Kasi momboto na bokonzi ya abalayama.
Which is by faith in the promised word is now being manifested on the earth today.
Oye zwami na nzela ya kondima na liloba ya elaka. Ezali sika wa komoni sama na mokili lelo.
We are at the end time, my brothers, sisters. We're at the end.
Right there.
Tokomi na tango ya suka, ndeko nanga ya mobali, bandeko nanga ya basi. Tokomi na suka.
And we have not one other type. I have to type scriptures because I don't have an education enough to bring out words and things. I make a type.
Peto zaline lilingi mosusu te. Esengela kana ko kanisa makomina yango moko pamba tengai na tanga kelasi mingi te pona kobimisa maloba pe bongo na bongo. Na sala ka boko kanisi.
But if I see in the shadows, if I never had seen my hand and see the shadow, I know I had five fingers.
Kasi soki na moni kati na bililingi, soki neno na mona loboko na ngai te, pe na moni elilingi na yango, ndena yebi ete ngai na zalaka na misapi mitano.
And that's why you have to watch the scripture types of the Old Testament. What does it do? It foreshadows this.
Pe zalina ndenge wanande, busengeli kotala na bokebi bililingi ya makomi oyo ya kondimana ya kala. Yango esalaka nini? Itali saka yango na bililingi.
And Jesus said that Sodom was a foreshadow of the end time now.
Pe Yesu alobaki ete Sodoma ezalaki kotalisa na lilingi tango ya suka sika oyo.
And the very scriptures that was promised to Sodom, the very scriptures that was taking place to Sodom that Jesus said would repeat itself again in this day, it's made known right before us today.
Pe kaka makomi oyo elakamaki na Sodoma, kaka makomi oyo ezalaki kosalema na Sodoma, nde Yesu alobaki ekomi zongela lisusu na mokolo oyo. Yango etalisami polele liboso na biso lelo.
God bless you. Don't miss it. And if I don't see you here next year, when you climb the golden stairs, I hope to meet you up there. God bless you.
Nzamba pambola bino. Bozanga yango te. Soki na moni bino awa te mobweko ya. Tango bakomata na bibuteli ya wolo. Na zaine likia ete na kukutana na bino kuna likolo. Njamba pambola bino.
Father, we are according to the scriptures, we're seeing manifested before us the last sign and type. The words of Jesus Christ said this is so.
Tata, tozali kokokana na makomi, tozali komona liboso na biso komoni sama ya elembo pe elilingi ya suka. Maloba ya Yesu Kristo elobaki ete yango ezali bongo.
Just as it was at Sodom, we see the world in its condition, we see the church in its condition, we see the elect being called out of every denomination. The life that's in those places moving out now to take the form of the seed.
Kaka ndenge ezalaki na Sodoma, tozali komona mokili na lolenge yango ekomi. Tozali komona lingomba na lolenge yango ekomi. Tozali komona baponami kobenga maete babi malibanda na bibongiseli nyonso. Bomoi, oyo ezalaki kati na bisika wana ezali sika wa kobima po ete ezwa lolenge ya momboto.
We pray, Heavenly Father, that we awaken it quickly. As a brother just said now, he's seen before his face. And when he had his eyes closed, just masses going before him. Oh God, we feel that there's masses untouched yet.
Tobondeli tata na likolo ete tolamuka na lombangu. Lokola ndeko moko autaki koloba sikoyo. Amonaki liboso na ye pe wana miso na ye ezalaki ya kokangama. Ebele ya bato bazalaki koleka liboso na ye. O Nzambe, tozali komiyoka lokola bato ebele basimbami na inote.
Help us, dear God. May we go from this convention with such a warning in our heart. Knowing that this day the scripture is fulfilled. In Jesus' name, amen.
Sunga biso Nzambe mulingami. Tika ete tobi mana likita oyo ya likebisi makasi na mitema na biso. Koyebaka ete lelo oyo likomi yango ekukisami. Na kombo na Yesu. Amen.
Hallelujah. Our editor, Jerry Jensen, would you come up here? His mother-in-law is unconscious right now. He just got news. And they're ministers of the gospel, Four Square Ministries. Would we just, he's, I know he's very heavy-hearted. And,
yes, just got news.
And just
heard just now.
Oh, yeah. Just
heard. Are they here?
No, they're in Los Angeles. In a coma.
Distance is no difference to God. He's omnipresent. He has to be God.
Likambo yango ekomi kaka sikawa. Oyoki yango kaka sikawa. bazaliawa, taka esalaka bokesenite epai ya Nzambe. Azali bisika nyonso. Ya sengeli kozala bongo, pona kozala Nzambe.
Some of the greatest things that I have known of being done in my own humble ministry is by telephone or someone calling in. Great things taking place.
Kati na makambo ya minene mingi koleka oyo na yebiete esalema, na kati ya mwa musala na nga moko ya koteya, esalema na nzela ya telephone. To moto moko ya bengi. Makambo minene esalema ka.
Let us agree together that God will heal this people that's sick.
Tika ete biso nyonso to ndima ete Nzambe akubiki sabato oyo bazali kobela.
Dear Heavenly Father, we bring them into your presence by prayer.
Molinga mitata na likolo, tomemi bango liboso na bozali na yo na nzela ya libondeli.
We know that one night it was an apostle that was shut off from all activity then. He was in a jail and he was going to be beheaded the next day.
Toebiete na butu moko boye na ntoma moko oyo. Bapekisa kiete asala eloko ata mokote, azalaki kati na boloko pe, balengelaki kokata ye kingo na mokolo, ezalaki kolanda.
Down at John Mark's house, they had a prayer meeting, and right in those inner cells, there came that same pillar of fire that followed the children of Israel, or the children of Israel followed it through the wilderness.
Kuna na ndako ya John Mark, bayanga na kipo na kubondela, pe kuna na kati ya bashambre, ya kati ya boloko, yango likonzi na moto, se moko oyo, ezalaka, kolanda bana ya Israele, to oyo bana Israele bazalaka kolanda kati na biliki.
Came right in because of that prayer meeting and opened every door and brought the apostle out on the street again free to minister.
Ekota kimbala moko na kati, ezalaki pona lianga ni wana ya mabondeli. Pe fungola ke kuke moko moko, pe bimisa ki ntoma yango libanda na balabala. Somi po na koteya.
We understand that these ministers, missionary people is bound in now, they're even in a coma. Lord, you are the same yesterday, today and forever. Hear our prayer tonight, O God.
Bisoto sosoliete batei oyo, ba missionaire, bakangami isikawa. Bazali kutu kati na koma. Kolo ozali ndenge moko lobi lelo pe libela. Yoka libonde na biso na pokwa ya lelo. Nzambe.
You said when you pray, believe that you receive what you ask for. It shall be given.
Yo lobaki. Tango bozali kobonde la bondi maete bozue loko oyo bozali kosenga. Yango ekopesa melabino.
Lord, we believe and pray that in Jesus' name that you'll heal them, Lord, for your glory. It's been said, been asked, now let it be done. Amen.
Kolo, tondimi pe to bondeli yango na kombo na Yesu. Ete obiki sabango. Kolo, pona kembo na yo. Yango esili kolobama. Esili kosengama. Pesika wa atika ete yango esalema. Amen. Nzamba pambola yo, Jerry. Yo ndima elongo na ye. Ozala kokola Yesu. Na mokili. Ozala kokola ye. Ebandeli kino suka ya mobembo ya bono. Uta na mabele kino na kembo. Nyonso nazali kosenga uzala lokola ye.
Let's pray.
Tobondela.
Heavenly Father, we can visualize the night of you standing by the side of the wall once and watching the people come by and put into the treasury of God.
Tata na likolo, na pokwa oyo tokoki komona yo na nzela ya makanisi kotelema na ngambo ya etutu lisusu. pe uzali kutala bato koya kucha misolo kati na ebombelo ya misolo ya Nzambe.
And you see this widow come by with just a small amount of money, just a few pennies of tithings, perhaps had some children at home.
Pe yo omona ki mwasi mokufeli mobali wana koya na mwa misolo na ye moke, kaka makuta moke oyo ya moko na zomi. Mbala mususu azalaki na bana na ndako.
But she was interested in the kingdom.
Kasi ya azalaki nde na tina ya bukonzi.
There's no doubt that that has been recopied again tonight.
Na tembete likambo yango esalemi lisusu na pokwa oyo.
There's been many people that's put in, frankly, all they've got right here in this offering.
Bato mingi bati misolo. Ekukipe kozala nyonso oyo bazalaki na yango awa na kati ya makabo oyo.
Because it has been so placed before us that there is a need and our hearts are in this, Father.
Pamba te yango esili kotiama liboso na biso ete bosenga moko ezali. Pe mitema na biso ezali kati na likambo oyo, Tata.
I've often thought perhaps if I'd have been standing there, it'd been me looking at that widow.
Mbala mingi na kanisa kaete tao mosusu soki nazalaka ya kutelema na isika wana. Ezalaka ngai nde kutalaka mwasi wana mukufeli mobali wana.
Run to her and said, don't do it, sister.
Nalingai kolanda ye na lumbangu pe na loba. Kusala yango tende kumwasi.
We don't need it.
To zali na bosenga na yango te.
But maybe it would have been wrong. You never told her not to do it.
Kasi tango mosusu elingaki kozala malamu te. Utikala te koyebisa ye te asala yango te.
You just didn't watch her do it. Yeah. Or you know from her heart you'd repay her for that.
Utelemaki kaka pe utalaki ye kosala yango. Po yebaki na motema na ye wana okozongisela ye lifuta pona yango.
Father, I know what you know the intents of every heart that placed in here tonight and what it's for.
Tata na yebie to yebi posa ya motema moko moko oyo etie misolo awa na pokwa oyo. Pe tina na yango.
It's for the kingdom's sake, Lord, that this work that we're so wonderfully enjoying, this fellowship, Lord, of all of the great denominations of the world.
Ezali pona bolamu ya bokonzi, kolo. Ete yango. Mosala oyo biso tozali penza na esengo na tina na yango. Pe lisanga na bondeko oyo. Kolo oyo esangisi bibongiseli nyonso ya minene ya mokili oyo.
We feel that we're such a privileged people to be here tonight in the presence of God.
Tozali komiyoka lokola tozali bato ya litomba penza kozala awa na pokwa oyo liboso ya bozali ya Nzambe.
Feeling this great word coming forth and making manifest, proving God being in our midst.
Koyoka ndenge liloba monene oyo ezali kosakola mape komonisama kotali sapolele te Nzambe azali kati na biso.
God give to each and everyone here as they have need.
Nzambe pesa moko na moko awa yenge bene na busenga na bango.
We pray now that you have blessed the offering for its intended use.
Tubondeli sika waete opambola makabo pona tina na musala oyo yango epesami.
We ask this in Jesus' name. Amen.
Tusengi yango na kombo na Yesu. Amen. Nzambe ya pambola bino.